Ethiopia tibor finfinne ke sat nam miliona furi diatu tu yu dems demokrasi Ethiopia de garo firir de gar sabahaja cha gabasa gargara rarga chujira tun merkana ifa chujira le warre motum managa e jura tulle ummatille ne merga bita ofi memellete tene ufe gu male jeda warri kopes meliskacho amhat odutan nu erge namonutin
waggota heddu daf walgeile fagarsisa wan addadda kesumsisa ka ture waltajin masqala arraguya ware rajal qabe hirira gudda borutti karorfame jiruf qoppi addadatu kesatti mulata jira qomelen sura mumiche ministera qaban bakkaddaddatti gurgurama jiran sura le sana walinisi adanno le addadatu dubbisama sicina jirra guya ida amufi adanno le kabiru akkasakkas jedhantu t-shirtota yookaan immoo qomeele irratti barreessame mul'ata. Lakkoofsi isaanii baay'ee ka ta'e ogeessonni miidiyaa yookaan sabaa himaa meeshaalee isaanii qindeeffatanii waa'ee hiriira seena qabeessa jedhame kana qindeessitoota hiriirichaarraa ibsa dhaggeeffachuudhaaf eeggataa jiran. Durataan koree qindeessituu hiriira kanaa obbo Guddataa Galaalchaa sababaa hiriira kanaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan.
Banagee ulet yaallawun lawut indaggif. ዲሞክራሲን እናበርታ በሚለው ሞቶ ትልቅ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተናል
ጉያቦሩ ጅጅረመጅሩ አደገሩ ዲሞክራሲ ሐጭምስኑ ከከውንሰ ዮካን ሞቶ ጀዱን ሂሪረነጋ ጉዳዋም ነጅራ ሂሪርኩን ከነኙ ዩቱንታኔ ከለሚወን ኢትዮጵያቲ ጉያ ገለታቲ አመንቲዳን ኢላልቸ ሲያሳቲን ያዳን ኡቷደምበይን ቶኩታኔ ባና biyyi keenya Itiyoophiyaan ammaan dura aga yeroo dhiyootti maal keessa akka turte ni beekna. Arrammoo yaaddoo sana mara keessaa deebinee daandii bilisummaa haqaaf dimokiraasii irra buunee jirra. Lammiiwwan Itiyoophiyaa marti tokko taanee afuura Itiyoophiyaanummaatii qofaan wal geenya jennee jirra. Dhaamsawwan abdachiisoon hedduun nu dhaqqabaa jiru. Guyyaa booru nagaaf jaalalaan dabarsina jennee abdannaa jiru obbo Guddataa Galaalchaa. Qindeessaan hiriichaa kabiraan yuunivarsiitii Amboo mooraa walqixxeetti barsiisaaf falmaa mirgaa namoomaa akka ta'e obbo Siyyuum Tafarraas yeroo hiriira kanaatti wanni adda addaa mul'achuu ni mala garuu hirmaattoonni hiriira kanaa mata mataatti nageenya isaanii eegsisuu qabu jedhani jiru. Qindeessitoota nuti bobbaafne namoota 1,500 aga 2,000 gaawwajji wal gargaaruudhaan hojjechuu qaban naga eegdota Oromiyaa Finfinnee fi ka federaalaa bobbaafamu wajjin wal gargaaruudhaan hojjechuu qabu jedhani jiru.